gudoomiyaha degmada Baydhabo ee nadooga magaalada Cabdulla Cali Watiina oo ku duulay wada dargeliyo ku dhismaha wadooyinka ku dareer magaalada iyo booqday wadooyinka Cunay iyo tan 30 iskiiraasa oo laami casri ah la saaray iyo soo noqor gali sida shaqada iyo dareerta gudoomiyaha Cabdulla Cali Watiina ayaa xog wareysiday injineerada galanta ka haya dhismaha wadooyinka meeli iyo maraayan iyo horumarada la ku deeri soo noo ku boori in la dadajiyo dhismaha wadooyinka laamiga oo muhiim ah in isdareerow ka dadka iyo baabuurta gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulla Cali Watiina oo la hadlay warbaahinta ay sheegtay wadooyinka la dhisay qaabka casriga ah oo soo faahfaahiyay sida aan dareerta shaqada wali kala wasuu seentay sanadkan gudaanis la hagaajin gabay doona wadooyinka dhismaha hadda ku dareera
geedka may booqanayeen wadooyinka dhismaha ku soo dhaaf magaalada Baydhabo gaar ahaan wadada may booskiiraas 30 ilaa iyo suuq hoola iskiiraasaas may boob jiddu haytay in may raayso maadaama wadooyinka la dhisi walban la ka baraday may maarna laga bedeli karo ma qab bi mareena may booho oo wadooyinka marahayaan marka dabaan sisi margaasan wadada may booha oo unay ilaa iyo suuq hoola may booskiiraas may suuq may booha bi mareema may booha id tayngle oo may booho dhimay booho diyaartash may booho eedan fuud gudaha may booshaqad may boosi hawli may booha yaka dareerta wadada may booda afraado wadada may kala dareeray may booda mursal ilaa bangig ilaa iyo suuq miskiiraas may kala soo wadada may booha yaan bangig ilaa shariif gaamay booskiiraas may kala had may booha diyaarad la ku jiray wadada kuun magaalada Baydhabo may booha oo dhaxmaraas bilit may booda dhaxmaraas may booda ka dhax jiray marka insha Allah may rajayna wadooyinka dhamaanto insha Allah intii may booda dhamaadka oo 2015 insha Allah may booha meel fal may booha diir doona qaar kamid may booha laamesh may booda la dhamaastir doona haan ka dambeeyay bulaamesh may booham daasimay bogaantar ka haydoon shalay insha Allah rajayna markaas may gaarayna igun may booha control badan iyo dawlad badan la soo bi sinan haqiiji may booha tayad may booha wadooyinka dhisaa iyo meel dirsi dhamaanta may booha sinan haqiiji idan kama nagaana tim may booha ka shaqeeyayaan wadooyinka may booha dhisaa injineerida iyo tim may rais oo BIU iyo may booha la qalaalay may booha oo lan gamay booha shirkad may booha dool idan kama nagaana qaab may booha iyo may rais oo shaqad may booha dadka lay may booha iyo may booha kuwidan nige may kale kama nagaana banka duun may booha maalgelinta biyo may booha idan kama nagaana Baydhabo may booha sii sibar gaaytan insha Allah may booha lama kula tirit may ka deere dhamaan wadooyinka may booha ugu weynay dhamaan insha Allah laami may booha yawo nag doona haan kar may booha yawo may booha oo xafad xamaray may booha interlock ee may booha insha Allah nag doona dhamaan ta marka intaas may booha insha Allah magaalo may booha bilicda iyo hormar shee dhaqaalaha may booha insha Allah quraan khadoon dowlad hoos marka may ka goornay booha intii uu dhisko wadanka iyo may raayso iyo hormarin magaalo may booha ee juud badan iyo diriid
magaalada Baydhabo ayaa horey loo ku hirgeliyay wadooyin laami casri ah iyadoo hadda dhismaha ka dareerana wadooyin kale oo la fadaa inta la ka dhisaa laamiyo casri ah sida wadada Mursal, wadada Shariif Gami, wadada Iskiiraasa, Cunay iyo 30ka anaas oo markaasii la ku wadantii waqti dhow la gabgabeeya iyadoo maamulka degmada Baydhabo sheegay intii waqti dhow la bilaabo doona dhismaha wadada Halbowlaha ee weyn ee magaalada Dhexmaraasa.